dusaba twacu bavuga no tene twemera ko mu Burundi ari abantu bakora ubu buhinga
kugira ubwo buhinga bugende neza leta icyo yamaze kwiyumvira
Ige rero nabandi bashitse mu gihe cyiza cyane aho igihugu kiriko kiratunganya cha kibanza cyo gukoreramo amahinguriro bimwe twita zone economic special ntaco buza rero ko umugambi nk'uyu wa Ige ashobora kuronka mu kibanza ahakorera urabona ko ngaha asanzwe akorera mu ngo ahaba abantu bakorera ibindi bikorwa byose byo mu gikoni
udusaho dukorwa n'ishyira hamwe ya PB turubwoko bwinshi ha udutekera ibintu bitaremereye nk'irobo n'udushobora gutwara ibiro bigera kuri 15 uto dusaho dukozwe kandi ku buryo dutekerwamo ibintu bitose ntidutabuke inama nshinga amateka y'umuryango wa EAC iherutse gusaba ibihugu by'uwo muryango gutora amateka buzikoreshwa ry'amashashi muri uwo muryango igihugu cy'u Rwanda nico karorero mu kugwanya amashashi kuva mu mwaka w'2008 itegeko rihari hasha abacuruza bayinjiza mu gihugu gushika kuguhanishwa umunyororo bikaba byatumye amashashi acibwa mu Rwanda Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Nino ngaha dusozere ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Justin twari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwi mwari kumwe kuri micro ndabifuriza imigisha n'amahoro aho muri
Icyo cari kiganiro iwanyu mu ntara Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza mubane n'Imana murakoze
Bamwita Jay Paul arakubaza ibibazo bigera nko muri bitatu urashaka gusohoka urashaka kuryoshya urashaka kuzenguruka Kigali muri Porsche Cayenne banagufotora ibaze Indirimbo yitwa Too Much ni Jay Polly afatanyije na Urban Boyz ukongeraho Bruce Melody ndetse na Uncle Austin ako kajwi k'umukobwa urimo kumvamo keza n'umukobwa mushyashya yitwa Marina Indirimbo bayise Too Much ni dutangirije gahunda yacu y'uyu munsi umusore wanyu Ernesto ni uri muri studio za 97.9 cyangwa se 95.2 kuba twumva bari mu gihugu cy'u Burundi ni 104.3 mu yandi magambo ni radio ijwi rya Amerika radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana mu Burundi mu Rwanda ndetse no mu Republika iharanira Demokarasi ya Kongo icyarimwe
Guy made me lose my mind. What are you gonna be for, sir? Good morning, Miss Messing. Now, wait, I can't have a my kiss a babe can't say. Chaku couldn't have put it enough for Canada. Now, who couldn't have been away with that and Gaza? Did you have put it in the just a way for, sir? Go, Oh baby
shubune mecha umadora na manyar kwanda uboni konye kwishura inchuti zawe na zonu zihezi bafati cho kumwanje ndabura wanjize humusazi kuburyo buri kimushaka na gikora
Bruce Melody ati fagitire za uyu munsi uzindekere ndabizi neza ko hari abantu biteguye kumera neza cyane cyane ku weekend iba itaraboro iba itari buze kuborohera kubera icyumweru kiba cyarabaye gikomeye cyangwa se uba waragize makazi kenshi ukavuga ariko uti weekend irageze okay kuva igeze none ngomba kwitwara neza nyamuneka muze kuryoshya ariko rero muze kumenyaho gahunda ziba zigomba guhagarara cyangwa se zigomba kurangirira utaza gushiduka ho mwihe yishi banza umve gatoka ka
Yeni kuki umuze kasi tacheni panira sinifanyia jose tange tange kajamira I say you're fire baby
fire 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 baby
fire oh
fire 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 fire
Nkwibutse gukomeza gukurikira radio Ijwi rya Amerika kubanga bw'ibyuma hari uwo bita Engineer Kim ni urimo gusinika izo ndirimbo akakarimbo ngo kitwa Fire bamwita Diamond Platnumz ari kumwe no bita Tiwa Savage nkwibutse ko Diamond Platnumz mu minsi mike cyane azaba afite ibitaramo aho ngaho mu karere ndaje gatumbi kubwire mu kanyu ko bimeze
Njema ifajiri chana uzima Kuna kesha kulitabiri pendo kuchina baby Tena wengine wakubwa mili watu wazima
Tanga kunani kurugu mechi mkwa kwani Mtoto tari wakandana Samba chumbani endo mesi uwanjani Sini pie simba ya
Maka masunami Jinsi kuna tetema Fire, baby, you
fire, 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 baby.
Fire, oh, oh,
fire, 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 baby.
Aki cheka sura kitoto.
Fire, 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 baby.
Aki nigusa kabisa no moto.
Fire, 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 baby.
Let me tell you something about this bubble.
Bamwita Tiwa Savage kuva mu gihugu cya Nigeria uyu mukobwa mwiza cyane ni mwiza kunateye umuziki arawukora neza oh my god nakubwiraga ngo Diamond Platnumz ku itariki ya mbere azaba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma gato ku itariki ya kabiri azaba ari Kigali no kuvuga ngo abadukurikiye bari muri Congo abadukurikiye bari Kigali yewe niyo abadukurikiye uri ni Burundi why not ushobora kujya muri kimwe muri ibyo bihugu ubundi ukaryoherwa edeli indirimbo nyituye aba Islam mwese mwari mumaze igihe muri muri kwa kwezi kwa Ramadhan mudashoboye kwirekura none ubu ngubu noneho akaba ari gahunda umva Arukuntu ibintu bigenda neza cyane tukava mu buryo he tujya mu bundi aba ngabo baraza bakubwira ngo it's a dancehall thing you know buryo rero ushaka kuryoshye cyangwa ushaka kubyina neza ujya no muri dancehall babita Cherry and Nina banza gato umva aka karirimbo uburyo kazamuka
in a dance session Cherry and Nina neza uri tirenga bazame singure bamazije nkugenzura Uyu musire kamivuge kwa yuweshaka Uyu musire kamikubwire ko anwayo mutima Baby nundize oh nushavuze Emeruteri namusanga kuko na
akaririmbo cyari anina bakise ngo mfata abo bavuga ngo mfata ngo nkomeze ngo ntunde kure nanye ndashaka yuko unkurikira kunkurikira nako kunkurikira nagaragara kunyirukanye inyuma ndi kugenda no je kuri Facebook page yacu niba ukoresha internet meze neza wandike VOA radio yacu ubundi banzu ufionde mu kirundi babyita gufionda mu kinyarwanda n'ugukanda ukande kuri like udukurikire nurangiza urebe post nashizeho cyangwa sizindi post zigeze zitandukanye zigenda zijya kugenda duha ibitekerezo tubwire uko ibyumva ndabiza abarundi ndabazi ndabaza abakobwa murabakunda ukomeje kurikira radio ijwi rya Amerika umusore wanyu Ernesto niwe mukiri kumwe ni 94 n'ibice bibiri cyangwa se 95 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice bibiri kuba ari mu gihugu cy'u Burundi naho ku 104 n'ibice bitatu naba ari mu Rwanda ndetse no muri Congo aho ngo niho ushobora kudukurikira ibintu bikagenda neza iyo Kim buretse gato mbanze nibwirire abadukurikiye muri kano kanya hari ibintu bijya biteza ibibazo cyane cyane kubijyanye n'ubihangano ndetse n'abahanzi ugasanga umuhanzi yakunze indirimbo y'umuhanzi runaka wa kera yayisubiramo ugasanga biteye ibibazo ariko burya iyo indirimbo imaze igihe kigera ku myaka 30 yarakozwe hari icyo bita fair use ni ukuvuga ngo ni uburenganzira undi muhanzi runaka ashobora kuba afite kuri cya gihangano kitari icye ariko akaba yagisubiramo mu rwego rwo kugira ngo haheshwe cyangwa se hahabwe agaciro n'icyubahiro wa muhanzi wakoze indirimbo yabanje ni muri urwo rwego uyu musore w'umunyarwanda bamwita Corneille Nyungura yasubiyemo indirimbo yitwa I Wanna Dance with Somebody ni indirimbo y'umuhanzi Whitney Houston kuri ubu ngubu yamaze kuzuza imyaka 30 ntabwo ari yejo bundi my friend utayumva ukagira ngo uburyo ryoshye ukagira ngo ni yejo bundi ni indirimbo y'umuhanzi kazi yakoze mu mwaka w'1987 banzu yumve gato
strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls.
Yes, ni I wanna dance with somebody. Ni ndirimbo ya original version ni ubita Whitney Houston cyangwa se iya mbere yakozwe na nyakwigendera Whitney Houston umuhanzikazi w'umunyamerika witabye Imana mu minsi yashize, ariko iyi ngiyi nyine iryo zwe urimo kumva ni rya Corneille Nyungurano, umusore w'umunyarwanda ariko uba mu gihugu cya Canada cyangwa se w'umunya Canada. Iyo ngiyo rero ni ndirimbo yasubiyemo mu rwego rwo guha agaciro cyangwa se bwo guha icyubahiro Whitney Houston. Nawe iyi ngiyi wakwemererwa kuyisubiramo cyangwa se wemere kuyisubiramo kuko yamaze kugera muri cya gero cy'imyaka 30 y'ubukure. Ndabiza aka karirimbo hari abantu benshi bigahise kibutsa bya bihe byabo, hari abatakibasha kubyina kubera babaye banini cyangwa se kubera imitsi yabizanye, ariko nyine nta kundi mwihangane. Nuko nguko turacyari kumwe, umusore wanyu Ernesto muracyari kumwe, indirimbo igiye gukurikira ariko sinzi, ntabwo nyibatuye kuko boss aramutse yumvishe ko iyi ndirimbo nayituye abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika yahita mbira gute yahita nyere ku muryango itangira ngo yahu. Aravuga ngo ndakwanga indirimbo ntago nayibatuye. Actually iyi ndirimbo iyo ndi kuyumva cyangwa se iyo nyumvise mita nibuka indi ndirimbo yabaga mu Rwanda kera yitaga Karaha, iyo mu gihe cya Karaha nyuze ya ndirimbo bita ngo Karimi Kashyari. Ni indirimbo ushobora gutura umuntu mwagiranye ibibazo ariko ntimukabikore, nta mpamvu zo kwangana. Oh my God, ntabwo narinzi ko indirimbo yarangiye. Ariko aka karirimbo kari karyoshye ni Bruce Melody. Turacyari kumwe, umusore wa Ernesto niwe mukiri kumwe, gahunda ni dususuruke cyangwa se ndacyarimo gukomeza kubafasha gususuruka. Uwakwerekeza mu gihugu cy'u Burundi sinaho tukumva uko bimeze, reka tugire gutya. Yeah. ati bagira ngo nkunda kuboregwa ariko ntago mboregwa genyine. Oh my god, bamwita Yoya Jamari, ni umusore wanyu kuva mu gihugu cy'u Burundi, ubu ngo wabarizwa mu kumugabane w'uburayi mu gihugu cy'u Bwongereza. Niba uzi kubyina ikinimba zamura gato buretse Oh my god, yo ya Jamari. Abantu baborewe bose muri iyi weekend nyaboneka mwihangana karimo mukatambe.
Yemwe naciye kumuhana ngira ngo nizindure yemwe ndahaka hagacupa araza randaira yuko tugurura ngarutse hanyuma chansa nga yafashwe bamuciye bitanu yemwe mumbarira basinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye simboregwa cenyene none mumbarira basinyoye bagira ngo nkunda kuboregwa ariko nyene ndangira basinyoye hari abantu bamwe banka kusinduka basinduka kulima yemwe ngo kwa nakabaganye nasanga zaheze haesa nkabura namyo gaso yemwe amajambera rabasize bagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwa cenyene ndangira basinyoye ndangira basinyoye kuko benshi baragana yemwe nkasanga zaheze none
turimo turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko nongere nkwibutse yuko kuri wowe udukurikiye neza cyane ufite internet imeze neza no kujya kuri wa3@radio yacu voa.com ukadukurikira ahangaho niho dukurikira kuri website yacu. Kandi nanone mba nkeneye ko mumbwira cyangwa se mumpa ibitekerezo byanyu kuri Facebook ntihandi mwandika voa radio yacu, ubundi ukajya kuri post mba nateyeho ukampa ibitekerezo ukambwira uko uri kudukurikira ndetse naho uherereye kugira ngo nanjye ndyoherwe. Mbere yuko nsoza reka tubanze twumve ngo another one.
DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Putting in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can into things that I'm gonna do. Wow, wow, wow. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds and nothing when I'm
bawita DJ Khaled ari kumwe n'ubita Riri cyangwa se Rihanna ndetse n'ubita Bryson Tiller barakubwira ngo what thoughts. Nimwe mu ndirimbo navuga zirimo gushiraho akadomo ku muziki muri iki gihe turimo. Ndabishye se
taking. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. You made me drown in it, ooh, touche. White girl red, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
When I was you,
all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow.
Wow. said, oh my god, nuko nguko nimuza kumva nakivuga muze kumenya ko nagiye gusa icyo nzi cyo mwaryohewe kandi nange naryohewe nishimiye kubana namwe gahunda yo yari yayindi kwa rugususurutsanya muri iyi weekend ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 akubazikurikira bari mu Burundi naho mu Rwanda bikaba 104 n'ibice 3 ntukibagirwe kujya kuri Facebook page yacu kugira ngo uduhe igitekerezo tubwire uko byumva ndetse no kuwifuza ikiganiro cyacu gitaho ko cyazaba kimeze njyewe rero nari Ernest ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda zacu dukomeza tukomeza kugenda tuba gezaho hagataho ngaho ubwo njyewe ndagiye ariko satibire ko basigara nababwira ngo satura amabafure
walisema kwamba situfika mbali mimi wakasema kwamba nitaishia kunywangele nikazidi kuoka wakazidi kutoka una sasa matunda wanani yuni yangele follow me follow follow me African sound boy follow follow me follow me follow follow me premier boy follow follow me 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 yeah yeah satura mabafle mama uye oh satura mabafle mama uye ah yeah satura mabafle mama uye na 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 ikigonga na gonga pala nafungua milango Mungu ndo anatoa riziki hakuna akupiga sikipanda zapanda nikipiga moja waruka nikipiga mbili unajiuliza huyu nani na 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 my name is Satura from Kenyan Empire, it's Satura, I'm from African sound. Did you check and shake in a bamba na waka na wata kwa zuri, but you pull in the yangu na mimi na fanya mama manku. It's me, hakuna mwengine, it's me, ha ha, ra, 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 ah yeah. Na 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 na
Gahora mwitama